Luka sura go'o, aya chapande tati e jowe nai, yaki chapande nai e jowi. Maryama yayi to Elizabethu. Nder balde den, Maryama ummi nder yaudare, yayi gariri gondi nder kocheje, Lady Yahudia. Onatti uro Jakaria, ohoni Elizabethu. Charal ko Elizabethu nani konol Maryama, biddo gondo nder redu mako diwi gambeldum. Elizabethu bo hebbina ruhu Allah. O noddi Maryama e sembe, o wi'i, a barkidinaɗo nder rewɓe, ɓiɗɗo mo cawuɗa o barkidinaɗo. Min, mi moye nde inna Almasihu warata to am, nde nanumi kownol maɗa, ɓiɗɗo gonɗo nder redu am diwi gam belɗum. A barkidinaɗo, gam a jaɓi ko jomirawo waɗanma alkawal ɗum hewayi. Gaɗa mala'ikajo Jibrailu yottini lilal muɗum to Maryama, o dilli. O zo'i to jomirawo liloyɗo mo. Gaɗa o dilli, en nani nder balɗe ɗen, Maryama yahi to Elizabethu bandirawo muɗum. Gam o tabbitinowa ko mala'ikajo on wi'imo. Wiki bandirawo mako Elizabethu nder nayeku muɗum, e wodi redu lebbi jowego'o. Gam non Maryama ummi nder yauɗare, o yahi to bandirawo mako Elizabethu. Gam o yi'ana gite mako ko mala'ikajo on wi'imo. Aya chappanɗe tati e jowe nayi. Yaki chappanɗe nayi wi'i, nder balɗe ɗen, Maryama ummi nder yauɗare, yahi gariri gondi nder kocceje, Lady Yahudia. O natti wuro Jakaria, o honi Elizabethu. En nani ɗo, nder balɗe ɗe mala'ikajo metanimo, dow habaru daygol annabi Isa. Maryama wonnayi carel, ɗon e ɗon nder balɗe ɗen o ummi, o yahi to Elizabethu. Ɗum waɗotono Maryama anda. Bandirawo mako Elizabethu heɓi redu nder nayeku muɗum. Gam non o wari to mako, o nana habaru no ɗum waɗi. Nden kanko ma o hokka Elizabethu habaru ko mala'ikajo on wi'imo. Aya chappanɗe nayi e go'o, yaki chappanɗe nayi e nayi wi'i. Charal ko Elizabethu nani kownol Maryama, ɓiɗɗo gonɗo nder redu mako diwi gam belɗum. Elizabethu bo hebbina ruhu Allah. O noddi Maryama e sembe, o wi'i. A barkidinaɗo nder rewɓe, ɓiɗɗo mo cawuɗa o barkidinaɗo. Min, mi moye nde inna Almasihu warata to am, nde nanumi kownol maɗa, ɓiɗɗo gonɗo nder redu am diwi gam belɗum. Bandiraɓe am, no waɗi Elizabethu andi Maryama e wodi redu? Ɗon ma no waɗi Elizabethu andi ɓingel gongel nder redu Maryama ng annabi Isa? Gam en nani ɗo, Elizabethu wi'i Maryama, a barkidinaɗo nder rewɓe. Ɓiɗɗo mo cawuɗa o barkidinaɗo. Min, mi moye nde inna Almasihu warata to am. Bandiraɓe am, wala ɓi Adama famayɗo sirru Allah, seni to Allah jomirawo wanginanimo nder bawɗe ruhu muɗum. Gam non ɗo, lalle seko wala, Allah jomirawo nder bawɗe muɗum wanginani Elizabethu ko ɗum e dow Maryama e ɓingel ngel o sawi. Gam aya chappanɗe nayi e go'o wi'i. Charal ko Elizabethu nani kownol Maryama, ɓiɗɗo gonɗo nder redu mako diwi gam belɗum. Elizabethu bo hebbina ruhu Allah. Ɗo, Allah jomirawo nder bawɗe ruhu muɗum wanginani Elizabethu. Maryama minnyirawo muɗum e wodi redu, ɓingel ngel bo annabi Isa. Gam non Elizabethu wi'i Maryama, a barkidinaɗo nder rewɓe, ɓiɗɗo mo cawuɗa o barkidinaɗo. Min, mi moye nde inna Almasihu warata to am. Nder bawɗe ruhu Allah, Elizabethu andi ɓiɗɗo gonɗo nder redu Maryama o barkidinaɗo. Nden Maryama ma o barkidinaɗo nder rewɓe. Gam o jaɓi o jogi ko o sawi annabi Isa nder redu mako, o warti madujo mako. Gam non Maryama o barkidinaɗo nder rewɓe. Aya chappanɗe nayi e jowi, Elizabethu ɗauti wiki Maryama, a barkidinaɗo. Gam a jaɓi ko jomirawo waɗanma alkawal ɗum hewayi. Bandirawo am an hettindittoɗo, bo Maryama, ko a jaɓai ko Allah jomirawo waɗanma alkawal e lawol annabi Isa? Gam Allah jomirawo tabbitini wiki, fuu koliɗo annabi Isa, heɓa yafuye hakke muɗum, e kisnam daga kiita Allah gareka nyalde dargal, o bo nattai wuro mako wato aljanna. Gam non, fuu koliɓe Allah, koliɓe annabi Isa, ɓe barkiɗinaɓe duniya e lahira.